ine kwega kusima katako ine sima go
katako ine sabanya bakumaka sima kupinga nokuzara wane chinzo chimi wachana mambo sinizarawe mungu ananipenda atanipatia wachana mambo sinizarawe mungu ananipenda atanipatia
isere katana panarizu kubikase imbere y'Imana twese birashoboka benshi bashiriye kuguca inkota ariko nibo baca kubaza amagambo ya ayo magambo yawe aricara besha aranduranya ukomeza kuyavuga Imana irakuhana stop your words go to work whatever anything is done by God
Kachekwa inesibunya voku mokasi meku pinga nukuzara wane chintu chubi Wachana mambo sinizarawe mungu ananipenda atanipatia Wachana mambo sinizarawe mungu ananipenda atanipatia
Sama nanji mingi kuhu nikufanya kure hata na yuki sasa mungu ananipenda Wachana mambo kumu duniani tunataka hamani tukipata hamani kila kitu chote chitayenda vizuri Chakura mavazi, pesa na masomo, tutapata vizuri, bila kupatikana hey! Fanya kazi kazi bila kujara hali, wewe Fanya kazi kazi bila kujara hali, kupata pesa mingi ni kufanya kazi Fanya kazi kazi bila kujara hali, wewe kijana
Kashikwa ina sabunya vogu mokasi, mekupinga nukuzara wane chintu chubi Wachana mambo sinizarawe, mungu ananipenda atanipatia Wachana mambo sinizarawe, mungu ananipenda atanipatia Nukuzara wane chintu chubi Wachana mambo sinizarawe Mungu ananipenda atanipatia Wachana mambo sinizarawe Mungu ananipenda atanipatia Kachekwa inesabanya voku mokasi Mekupinga nukuzara wane chintu chubi Wachana mambo sinizarawe Mungu ananipenda atanipatia Wachana mambo sinizarawe Mungu ananipenda atanipatia